the cut, pops the time, check the time, time, bado ndio kwanza kumekucha, don't feel the pain, pain, kaka, hata kama umebaka don, usijari testa, team first time, complication, like a blaza main, kaki tini ikona, operators ako home, bidi dodo zomba didi ziko pose at all, baba nyana chosha bro, akidi imechoka sasa weka yo, give it to me now, chino banana now, pela tisha na now, not to big about, moto washwe, watu jidushe, but I want to chow, dancing flow, wake moto akili, na yo so mi soto, winning now, pate joto DJ, sema na mziki mzito, AY low, big about, Amazon go Amazon, siku moja moja iwe bang bang, chicha siku iyo ni kutema sling, lakini kaka, umeriba maden, kama bada fanya kweli wa uzami ya game, unajua tuna hold summer party time, kwenye he game, one more time, Hey, hey, you don't know that? He ni siku ya for what? Give it up, I thought you knew. Wote, for the heat game, sasa tujidushe. Wote, for the heat game, chitrae. Wote, for the heat game, sasa kwenye pare. We dance, dance, yabo siku moja iwe bang, bang. Wote, for the heat game, sasa tujidushe. Wote, for the heat game, chitrae. Wote, for the heat game, sasa kwenye pare. We dance, dance, yabo siku moja iwe bang, bang. Jipo Zane, for the life tight, feather down my nuts, zamakat. Piga pamba kari, zamakat. When you see DM, zamakat. Esco pay the pay, the mambo tight. Na wala wako vaccine, for no doubt. What a fresh chairs, a heat truck. Akuna blah blah, sick, mambo tick, no shame. Shame, for the heat game. What a tujidu shame, no shame. Shame, for the heat game. Watu tusirare, akuna hatari. Uki begene di soda kibo godi au safali. Oh, no, don't feel the shame. Fajere kifia kusio gobe madem. Uspeak the rom, kama huna dom. Suje uka para de safala kuzim. Jiggy jiggy down, hey hey my home. Lucky dogo sleepo, so to tia team. Lakini natumia nyumani mambu wa. Rudisha kiri home, suje piti wa. Na, stale wakati home. Nguna lina lio kwa mili wa zeze. Hey, ika zeze. OCG, SOG, Venchan, H and a mini AY2. Cry, masada wapi, I, sasa dance. When was the man that won your way, a chance? Who's in the race? When the man behind who had taki cast? Hey, hey, you don't know that? He see cool y'all for rock, what? Give it up, I thought you knew. Wote, for the heat game, sasa tujidu shay. Wote, for the heat game, chitrae. Wote, for the heat game, sasa kwenye pare. We dance, dance, never siku moja iwe bang, bang. Wote, for the heat game, sasa tujidu shay. Wote, for the heat game, chitrae. Wote, for the heat game, sasa kwenye pare. We dance, dance, never siku moja iwe bang, bang.
BT bado linakita watu wanajidi miminika na dance flow kucheza flavor nyingi nyingi freestyle ikiwa mo twister msijali hata kama uko ndani na beat dodoki hiyo kama kazi tega mingola kunasa pose akizibati ili ni kulamba shaz madem wana bang bang na bang master of feel the shame no pain my channel funny nyonga jani blaney blaney pate joto dance flow ipate moto hata mlow wakiziba wazibua wakitega wachekua kwenye game twiga anaongea GK, Bob G, Adam, hey, hey, you don't know what?
Wote, for the heat game, sasa tujidu shay. Wote, for the heat game, chitrae. Wote, for the heat game, sasa kwenye pare. We dance, dance, yabo siku moja iwe bang, bang. Wote, for the heat game, sasa tujidu shay. Wote, for the heat game, chitrae. Wote, for the heat game, sasa kwenye pare. We dance, dance, yabo siku moja iwe bang, bang. Bang bang, wote, for the heat game, sasa tujidu shay, wote.